Kisima Records.
DJ Dabo Vinanda. Kanyaga.
Mi namba Sela Media.
Ayapo sauti ya mdudu moja, ha sauti ya virasi, ha sauti ya baba wake na saha, ha baba wake na suleshwe.
Kibodi on the mix.
Unyonge, hapa hakuna mnyonge. Unyonge, hatufakiri unyonge. Unyonge, hapa hakuna mnyonge. Kachenjika wakatiri aka Mr. Ganja
mwanamki wa bagara jarize baka kibamba
inavosemekana hata kitani wanamwinda sana maana uyu mwana ujamani amezidi unyama inavosemekana hata kitani wanamwinda sana maana uyu mwana kila siku abazari ya jana na ukipima pime kiu kipnyaza jaziki kila time uyu mwana na shoti
na
unyongeza bibali yako tupa bichi bali yako tupa bichi bali yako tupa bichi na amini wakulu wakungwa wakungwa ulopiani hakungwa jai ajamsie championi we tala matembo wanasemia na nguwasengwa kitengo labo yari it's not really KK mawe mawe we championi mido awana kusalimia wanangu wapinga we bila denga anyongo mtaribenga asopa zonga amitoti wa msumi meneja kisima ajankis ibiza gang anone montana kula kwa sila sari ya machizi akiba finance ababa ikisoroti ya mkua yuani mulushia selakido adiva wakidari blocks wasemia wanangu
Alo, mi namba Sela Media.com, una balaa wewe.